team, you call them my. Allo? Allo, Skyson?
Hey, allo, la chan.
Ah, uri kutkome kumveka musheso?
Ah, tulikumalira.
Inekweni riri kuno mowa nokupya sound yes. Chemwe mvekera icho nchita mumati.
Pagafizi.
Ati kukafizi?
Eh, hey, hey, waisha.
Pagafizi? Yes. Ah, na bwera kwa mene uko. Oh, na bwera.
Chitafe wangu.
Nobody wanna tongo. Hey, yo, Skyson. Nile kumalila ngoma na mafu, ye ni mabazila. Sika peula, isesti manila. Bigi manika, weekend ni chaiwa. Kuchili zaifebe na nikaria. Usani pesa pa kafiz. Ni bumu kila pa kafiz. Ni mavinila pa kafiz. Na koma po na suti ya kaki. Nikalibona po toi pa mumova. Chikanga ni kongole na karoba. Ilangane po boma. Story izi vika ndise machakorwa. Bwati punkane pa kafiz. Ine na banzanga pa kafiz. Pati ni pa kafiz.
Yo Skyson.
Nipa pisa mama sugar daddy. Vashinde au kapa virimba DJ Duchi. Elo plus elo kulina kapola ka the bruise. Nazibova muka kiambara kakuchi. Nishaba vima banana na mbuzi. Nileche muize ni mwela fona vima big mosi. Ninateka na ndevu furu di close. Inena soba tina sai na divorce. Ninaisi ya mumisozi. Nipati ya magangsta ya iba mwine. Wazizi la bati nichoka na chive. Tengani mwa munitiri. Nichiri na namwana wa mikalili. Wangu tacheru wanatenga pona chifuaka. Mpopo ziri pafupi na mbozi merela matia. Nimvela laka, hey. Ninaskatia. Nilikumalila ngoma na mafu, ye ni mabazila. Tika beula isesti manila. Bigi manika weekend ni chaiwa. Kuchini zaifebe na nikaria. Usani pesa pa kafiz, hey. Nibumu kila pa kafiz. Ni mavinila pa kafiz. Na koma po na suti ya kaki. Nikalibona po toi pa mumova, hey. Chikanga ni kongole na karoba. Ilangane po boma. Story izi vika ndise machakorwa. Bwati punkane pa kafiz. Ine na banzanga pa kafiz. Bwati ni pa kafiz. Kepa pisa mama sugar daddy.
Yasha ingila mbubu ula pa kafiz. Kosa namba shoda namba bosses. Abanda lama benda namba kakiz. Levo nigga party bamba ladies. Panobe bada kodwe lama school fees. Kuseke show mupashi ni pa kafiz. No fine chungulo dionse. Gratifiali chipa pa mono ulio bonse. Time ya kusefia mune kubu no bonse. But after patelo kushipwa shonse. Hey, catch a fresh is mwa mujole. Kelo bari popo kabende chipari. Ipanke fuebo dandela mu pocket. Kabwala potu pangila budget. Tunachilisha Monday to Sunday. Guess who dan fwa isa pa kafiz tulande. Ipanke fuebo dandela mu pocket. Kabwala potu pangila budget. Tunachilisha Monday to Sunday. Guess who dan fwa isa pa kafiz tulande.
Nilikumalila ngoma na mafu, ye ni mabazila. Tika beula isesti manila. Bigi manika weekend ni chaiwa. Kuchini zaifebe na nikaria. Usani pesa pa kafiz. Ni bumu kila pa kafiz. Ni mavinila pa kafiz. Na koma po na suti ya kaki. Nikalibona po toi pa mumova, hey. Chikanga ni kongole na karoba. Ilangane po boma. Story izi vika ndise machakorwa. Bwati punkane pa kafiz. Ine na banzanga pa kafiz. Pati ni pa kafiz. Nepa bisa mama sugar daddy. Deo kafiwe kuno nde kwe tipisama. Wakashana bashumpa misana. Kankala mo dizi na vizungu. Ifeti mavisranga. Wanti muponde satiana. Dengere moshisha. Then na fo wanti azia Patricia. Ona wakashana bambuskopa picture. Then banyamati ya bakumwa mochi picture. Inankazi kika. Inesara rianga ima sirila kafiz. Pazande kucheishi pa Catholic. Nikakomboka futi ni mauyamba. Na pepa mwona chamba. Nitumira swiso wabwede kwa na bomu ya grants. First indeed yera ranch. Tinachoka kumayati. Na nzeru za mushanti, yeah. Managers pa kafiz. Boss man chomba. Ankioni, Anko Pira, yeah. Anko D, yeah. David D, Lee J, Wap G, Shaiku, BK, Sonic, Kupara Drag, K-Frogs in the building, Smash.
Download it from ilovezedmusic.com.